zwap.com.
Motima wanga umandi uza kuti ndiweweka undikondacho nadi utsiru umene nichita koma umandikondacho nde umoyo wanga walemekezeka izi uza sinza kapeza mtu wina anga nikumbatile so nangu nichite zoiba umani kululukila misozi za mene ni marina umani pukutila nangu chinje njila
za kukonka
za kukonka.
Too much.
Promise you I won't judge.
Won't judge.
Kuchoka kufana, you were my big crush.
Dizzy uza sinza kapeza mtu wina anga ni kumbatile so nangu ni chite zoiba umani kululukila misozi za mene ni manila umani pukutila nangu chinje njila.
Zwap.com.